sima no mukazi yanchawa yakakati mbagambe ntia ne kubukonna koyeyo ndabanga gwe balengeza buchambi womya byennyimba obungo nange bwanziruse ningali koche ebigise kunja wamwe gampitamu musajja w'obuchamba wasa gwemwanda biransuseeko lulinali muwana naye yafuse wakatubagiro munange kwenali mfiira yayingira mu byennyamiza kuba yamanya bwanyinula olwo n'alumyanze n'akamala nabuulirira ne mmulemwa buli kimu neyeegaana n'okukaaba n'akaaba nabanga gwe bawaayidde nga bumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo nga bumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo nga bumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo endowooza zange zaawukuse bwenayabiza kaakalubye njola okusitula obuliri nange embukube gyazaalwa obwana bwange bwazunza okubunziriza kyamulema obaaliko ne gyabugaba bulangibwa ebyo bwalidde oba ebikyamu byagwawo lekanga kunsiriikirira ndaga obusungu gy'obujja nitondenga bwe gwansinze laba nnonooli bwambiina bawe bennyiwa abatijjukana ng'eyakalaba bw'abeera ye bw'alina okusaakiriza nga bumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo nga bumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo nga bumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo eyange bweti nebulayo okundaga omutuufu kyakulema kikubira kususeeko ogunsaza olutuuyo enkya n'olweggulo nenekebera oliwo embeera nezimpitamu nebyenneegumya byaganye pulaani zange zentegeka nazinziriza dde emabega n'ebipyanze byampitako mulibaasi mwentetenkanyiza munange kwe nali nfiira yayingira mu byennyamiza kuba yamanya bwannyinula olwo n'alumya nze n'akamala olaba abasajja b'okyamayo omukwano gwamulumye nazoolekana n'akunama muzannya n'ebigambo he abandi ne bawoowoola n'olaba amaziga bwagayiwa balala we beenyiwa ebyensi kuttiŋŋana kwe kuddirira nga bumanyi nti wammalamu bamwenkanya mu byosalawo kyabuliddwa nange gwe ndeeta okumponya ekiwuubaalo